Yo.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
I'm back in the game. J Rider.
It's DJ Kush. Yeah. On the beat.
Nesevi neva mabazi, osati achi huku Nikapa beat, ni mapache na huku Pagani satasila, munga mwana wavalungu Munga mwana wavalungu Nesevi neva mabazi, osati achi huku Nikapa beat, ni mapache na huku Pagani satasila, munga mwana wavalungu Munga mwana wavalungu The rapper wa mova kumabazi fansiva Tight na beat, inga bra na maziva Fulu njine kebipa beat, ine killer Juice bani pasta, mukap wangu tila Marapa ni michila, baziba ni mateo ha. I bring the heat, munga cheni kuheo Mabazi ya pakisa, ni choke che mjeo Gani mukemu, J-Ride ya ni bail Na bwela kuononga, munga njine sai chiki make them loose, munga boxer, no lastiki No reply, bango pela che mu blue tiki No penalty, ni makonde che mafree kiki Bakani ona, bada uta munga dani kaya Bakani damba bari, ni mukaya kaya No chikwela, tumara Pa ni mapaya paya No chikwela bama ziva ni mapaya paya Nisevi neva mabazi Osati achi huku Nikapa beat ni mapache na huku Bagani satasila munga mwana wavalungu Munga mwana wavalungu Nisevi neva mabazi Osati achi huku Nikapa beat ni mapache na huku Bagani satasila munga mwana wavalungu Munga mwana wavalungu Di heavy pa beat Munga ni chitumbi Very high Nigwira na makumbi Gama lukula Backup ni sando I'm on fire Nika flow ni volcano Bagero van feelinga Fulu ni patoto Mafansi pa street Bafuna bima photo I got your back Niku pampa ni kachola Zinza kasila Ngama junk muchibodia Mabazi ya pakista Bakanso vambokana Kunichila kaleza ni makana Munga njine tiku mabazi tarikava Munga njine tiku mabazi tarikava Nisevi neva mabazi Osati achi huku Nikapa beat ni mapache na huku Bagani satasila munga mwana wavalungu Munga mwana wavalungu Nisevi neva mabazi Osati achi huku Nikapa beat ni mapache na huku Bagani satasila munga mwana wavalungu Munga mwana wavalungu J-Ride the hyper B.A.D. so I see you Chris Jago Mr. Chiso Yeah
It's DJ Kush, F.R. on the beat
Exclusive to Zayd Hype Mag